denhousenambier.com.
Oh yeah. Oh. Ooh, 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 ooh. Oh yeah, yeah, yeah. Malawi na Zambia.
Zenimax touch.
It's cheap and a flavor. Your tongue tea. Sakasimapo anichi kondi tenga chese sakasila
chikondi chako pano chiri soliti ukachipira nishi unakorite tizaye na pamozi waku horite yeah yeah
changana benjamina ina mena benjamina changana
Kila, baby boy, like when you a penny killer. I wanna hold you, monga cheka mwana kabadwalelo. I tell look at me, look at me. Umumu meso manga hona mochan when you look at me, look at me. Ushe umachi wana chikoni. Bili bini za kutengo far away. Baby kaliza go die for you. Everything that you want, baby come over. I go do for you. Mpenzi wangu inena kupenda. Kwa leba nataka kuwa mtoto wako. Ninapenda sana. Ine nyali ene sisa kasimapo. Anichi kondi tenga chesisa kasila.
Chikondi chako pano chiri soliti. Ukajipira nishi unakorite. Tizaye na pamozi waku horite.
Funa. Si, kuno tili niko vakesheni. Tie vina, don't you pretend. Nimambela mushangati ulu vina uyangana. Meso mwanga ine.
Ninapenda sana.
Ine ngali ene sisa kasimapo. Anichi kondi tenga chesi zaka sila.
Chikondi chako pano chiri soliti. Ukachipira nishi unakorite. Tizaye na pamozi waku horite. Yeah yeah.
Changana benjamina. Ina mena benjamina. Changana benjamina. Ina mena benjamina.
MC Logistics. Yeah, need time. Mr. Happy Mbango. Nefty Tiger. Hats Limited. Lundazi. Joba Kawambe. Come the one who transport.
Ooh, what a vibe!
What a vibe!
Zenimax touch.